izingizi kuze kutheni ngihamba umoya uthule wena unamandla ukuleka kwami ukuphendula kude impili yasifela nangeke lahle okushosho Silenye ngoma